Crucial Senpai.
Ya wesh, pakaish.
Vapel.
Ale mwana kwa tukoleka na mba tulibons. Apa ni myth, na fly bull, na killer. Ya wesh, pakaish. Tufuwa ya Sagan.
Kedra Nation. Music.
Na fetule mba talent tuwa rikwatisa. Chive studio fina fwebo tulakwanisha. Mwisho kutisha kupanda pa kukwanisha. Tuasukeni mweba pisha marivanisha.
Fili fionse fibo mba nempia. Wenu wakamisha sincere. Pa kukwanisha ukubo mfio tunongo. Wenu wakamitamfia na wapongo.
Pa kutisha pushekula waka something.
Hey, push tapo something.
Mweba pisha mwalichi tapoka something. Tuasukeni mebi kula waka something.
Hey, kula waka something.
Mweba pisha mwalichi tapoka something.
Hey, kula waka something.
Si, ninevo kembo kupisha wala chabashani. Nimefia bubi ontire nimefia bafani. Wisho kupisha kupa nyolo fia bafani. Ubu kalite kupisha nangu kumba fine. Papu bapa top kano wachitapo chimo. Wainisho tumia kolo wainisho chikumo. Yali bako badge ila kosa kwa limo. Ni ya surprise music mebi paka fuma chimo. Na fatule shatule matula funya pofia. Lelwe fatu imi matafika laka tuisho kofia. Tupange kwa masho tulushida kumone mpia. Esho tubika mondo fano kunenu kajia. Na fatule matalent tuari kwatisa. Chive studio fina fwebo tulakwanisha. Mwisho kutisha kupanda pa kukwanisha. Tuasukeni mweba pisha marivanisha.
Fili fionse fibo mba nempia. Wenu wakamisha sincere. Pa kukwanisha ukubo mfio tunongo. Wenu wakamitamfia na wapongo.
Pa kupisha pushekula waka something.
Hey, push tapo something.
Mweba pisha mwalichi tapoka something.
Hey, kula waka something.
Tuasukeni mebi kula waka something.
Hey, kula waka something.
Mweba pisha mwalichi tapoka something.
Hey, kula waka something.
Mad noise. Top 10 awa kwa tiro nado ine 7. Uno mwaka ndefo kuita 7. Na nomba tushiri tule pisha. Wena wale mwona moku fifia. Kayanga nindala mazi na paka. Ise tigali tipisha paka paka.
Mefe wele tulaka wila kukwata kofi something. Na inendaka wila kufwala kwa malingi. Kumone sheva kembo wale tusula mu industry. Wale tushiva tuliva last. Na efe wele tulaka wila kukwata maafu wakamba.
Na fatule mba talent tuari kwatisa. Chive studio fina fwebo tulakwanisha. Mwisho kupisha kupanda pa kukwanisha. Tuasukeni mweba pisha marivanisha.
Fili fionse fibo mba nempia. Wenu wakamisha sincere. Pa kukwanisha ukubo mfio tunongo. Wenu wakamitamfia na wapongo.
Pa kupisha pushekula waka something.
Hey, push tapo something.
Mweba pisha mwalichi tapoka something.
Hey, kula waka something.
Tuasukeni mebi kula waka something.
Hey, kula waka something.
Mweba pisha mwalichi tapoka something. Mr. Razzi, inevo kemba pana irete la mashoko. Semu music bambi bamona mwa mashuko. Mwishenka pwa tepa kumfafia timashu huko. Mebita yafike yo tumona chemashu huko. Mula chitapo something, maybe pa kuboko. Evo nchida mapazi vengi bajino kuboko. Talent mwatupera ya kupwira femu loko. Nde umfano kunenu kamula nduna mashoko. Mwishen mupita kwisa pa kubako artist. Na fwe tukapiteko tukabeko artist. Palasti bakambe noko latu tunga nyemi tivalela. Wogu choshi topu loku wa artist. Na fetule mba talent tuari kwatisa. Chive studio fina fwebo tulakwanisha. Mwisho kutisha kupanda pa kukwanisha. Tuasukeni mweba pisha marivanisha.
Fili fionse fibo mba nempia. Wenu wakamisha sincere. Pa kukwanisha ukubo mfio tunongo. Wenu wakamitamfia na wapongo.
Pa kupisha pushekula waka something.
Hey, push tapo something.
Mweba pisha mwalichi tapoka something. Tuasukeni mebi kula waka something.
Hey, kula waka something.
Mweba pisha mwalichi tapoka something.
Hey, kula waka something.
Kedra Nation Music. King Nephews. Managers Wiz. S Wiz Witch ka the managers. K Tiram. Managers kuboko wapo. Drifu Star. King Rich M Dollar de Otatus. The Mission Aniruli na Gaspi. King Vero mwana mea ba milakiu. Nezi yoni smoking a wise
season. SK Production, a classic production enough.